Ji, Chi Ji, Jo. My name is Jang Aji.
This is Mixlaw Production.
Okay. Say, Juju, the mini crush. Big up, son of a mini crush. Nipo anza mziki mekutana na unafiki Mara os kama tiki nimeishi maisha ziki Mcheska pike sim, IG njo bongo Usini kate sim, mara mta on IG ni muongo Wadau wanasema neche hip hop ni bandi pua Hii ni sababu ni tashindo kupumua Sijia wata, leo shida kwenye mita Nisake kiti, wengi watafiti Makorona wanasema dogo weni kidi Ila unajita hidi utakuja kumfikia tufahidi Nianze kutupia, hivi nane tani kumbatia Au nitembe na wema, ila wachoki kusema Swali lobakia ni tatoka lini Nisije badiliko kwa Mr. Bean Kimiliki nyumba gari na madini Ila Ela wengine wanasema hali yangu ya chini Tafti kiki wambie sika ama tiki Tafti kiki lotana uja mani Tafti kiki lanagopa kuitwa nya Tafti kiki wambie sika ama tiki Tafti kiki lotana uja mani Tafti kiki lanagopa kuitwa nya
Rap, phenomenon of the problem Chuga chuga colder than the open, the open rap phenomenon of the problem. Chuga chuga colder than the open rap phenomenon of the problem. Chuga chuga colder than the open rap phenomenon of the problem. Chuga chuga here, yeah. Wolf, aka Robin Hood. I steal from the rich and I rob the poor. In the hood, tryna live through another day. My way, or the hard way. Bringing pain to the game. Got some few loose knots in my brain. Baby girl, use a cheap, cheap, chicken head. When you can learn, you can get shit from me, man. Yeah.
Step to kick, you want me as you come my team. Step to kick, you look down, I own the money. Step to kick, you don't go back to eat when ya. Step to kick, you want me as you come my team. Step to kick, you look down, I own the money. Step to kick, you don't go back to eat when ya. Yeah. Jang Aji, yeah. Let me direct to you. When the world, what you lost? Big the sound.